What?
Ben, Ryder,
Water, Moon.
Oh, I'm back again. They wanna know about me, they don't know me. Once I'm here to the game, can you feel me? Once I'm here to the game, can you feel me? Can't go sweet, need a sweet to the fullest. Yeah, there's no what to call flow him in the shule. I'm a champion, missy level zao. Niko matawi ya juu, matawi ya juu. Langa, my snitch, now I shoot, now I kata kwa panga. Yani me, now I kata kwa panga. Mwezi kupangua, kila mola lichopanga. Mwezi kupangua, mwezi kupangua. Come slow, na run show. Hii mdundo mtakubali by force.
Yani by force. By force, by force.
Tawaramba. Yani tawaramba. Tawaramba. Yani tawaramba.
Upende mera, umbo koko, demogo na nipenda kama unavyopenda loko. Staki beef na watoto mchele. Yani mchele, mchele. Watoto pizza, mindo baba enyu kwenye giza. Na boom. Watoto pizza, mindo baba enyu kwenye giza. Na boom. Come slow, na run show. Hii mdundo mtakubali by force.
Yani by force. By force, by force.
Tawaramba. Yani tawaramba. Tawaramba. Yani tawaramba. Tawaramba. Yani tawaramba. Tawaramba. Yani tawaramba.